This is Basilimba.
Yeah, you are Mr. Pew Pew.
Exclusive to Zaid Hype Man.
Uri Chikani.
Worldwide music.
Ata nikilala, ananijia zaveni. Ata nikiamka, ananijia zaveni. Ata nikiwaza, namuwaza zaveni. Oh,
sauti yako nilimtoni, nikilala naisikia. Mwendo wako wa confidence unanipa oma oma oma. Nashindwa kulala la 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 la. Sinizi kama mbie wae celebu, mina mpenda zaveni. Kama mbie na jelayo, mina mpenda zaveni.
Zaveni, zaveni.
Ata nikilala, ananijia zaveni. Ata nikiamka, ananijia zaveni. Ata nikiwaza, namuwaza zaveni. Oh,
zaveni, zaveni.
Exclusive to Zaid Hype Mag.
No other than that.